Urebirunje binji myankolera ayamba tayambira mpera yansubiza obulamu bw'oluberera ebyensi y'abanti bye mukolerera tebijja kubaawo enkeera jjukira n'obudde bugenderera yekkubo ye bulamu yettaala survive and black is my life. He promised every man eat and no life. Hosanna, in excelsis Deo. Hosanna, in excelsis Deo. Yekubo ye bulamu yettaala atufa.